Yeah, Lily boys up on the place. Gang, Lily boys. Check it. Come on, baba, watch it. Iwe mbaya, mbaya. Tulikanya wazi basi nikubaya. Basi official to announce nikubaya. Vinashika basi watch it ikashike. Dina bigi bado Lily boys. Lily boys, we still rising on the gang. Style like a star, call me Lily. This nimetoka tough fast. Clam same hood, Madiko. Turn na mafala, wakitenge. Is only forms that teme. Love dina drive crazy.
Mafans wana demand goma, lakini wajichanga moto. Kwa corona tulidhania homa. Kumbe ni ugonjwa moto. Nikaanza kuandika ngoma. Ninge push it but it's now soto. Kwa chachi ngoma zetu bana. Wakaanza kia wivu bana. Uwezi bishana na bwana. Nataka we pata lahana. Isi matweza kulevya. Mitari zetu wanalewa. Isi matweza kulevya. Kwa game si wazani mea. Isi matweza kulevya. Mitari zetu wanalewa. Isi matweza kulevya. Kwa game si wazani mea. Wanajita billionaire, bills zina walemea. Wanajita billionaire, mchango sindo watolea. Huruma sita waonea, jina mutajijengea. Kazi ni kunichomea, since nianze kublaze. Mitari sijawai mess, since ningie good days. Kwa ground vitu zika mess, goma mito wakasare. Hiyo studio ni kasare, kumbe ziwezi kusare. Shule hawajui sana. Kabaraka cho kiasi. Akaanza kupika na gas. Maji na kunya na glass. Wabasha na jifanya pasi. Kumbe wivu ni kipasi. Enda studio chora fasi. Tuku sipu pia nasi. Yanze kupiga ni pige mahito. Zianze kuhita pa Kenya. Pandoto na juliza nafsi really. Kijana nitakuja penya. Tunetandika chambu watangaza ni hile design ya wakum. Kabif kadai uruma kidogo kijana kajio na juu. Ukumbuki ile deku limiti kwa kono nataka vunjika diku. Isi madweza kulevya. Mitari zetu wanalewa. Isi madweza kulevya. Kwa KMC waga ni mea. Isi madweza kulevya. Mitari zetu wanalewa. Isi madweza kulevya. Kwa KMC waga ni mea.
Jana mfupi mdogo. Very very big dogo. Na rocha mfu kama gogo. Kenya bado jameki. Ama ni life una fake. Una fake. Background bitch in the deep. Fresh chase game. Watch up and run. Get manika wakanza kuhet. Love lina drive crazy. Skibi ati rock na kan do the. Nikalesa nikisikiza tu mgidi. Sina form ya kuton emu. Sili uta kuko maskini. Evidence nada. Isi madawa za kulevya. Mestere zangu vunya zina rai. Adi wana batu wame nyanya. Matunda ni place ya jabu. Jabu kila mbi manga. Matunda ni place ya jabu. Jabu kila ngezi. Skana. Matunda ni place ya jabu. Mamorona zidi kudash. Big crew, gang boys, Lily boys, gang. Isi madawa za kulevya.
Isi madawa za kulevya. Mitari zetu wanalewa. Isi madawa za kulevya. Kwa game si uwaga ni mea. Isi madawa za kulevya. Mitari zetu wanalewa. Isi madawa za kulevya. Kwa game si uwaga ni mea. Lily boys in the building, man. Hapana weka wiper na hakuna mrain, man.
Gang.